maging
Mid Killer.
Baby, hata tukilala wanze kulala wewe, afu ndo nlale mimi, nikulinde madhara visikusumbue, vijini visirani, hata kiwaga na njaa. Uanze kula wewe, afu ndo nile mimi, hata kama sijala. Ukishiba wewe ndo furaha yangu mimi. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusana. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuweke ukuta wabaya wasitone. Raha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe legelege, aiwe. Ay, baby, nimekumiss, nikutambie hadithi, huku ukinikiss, mina wewe. Baby, nimekumiss, nikutambie hadithi, huku ukinikiss, mina wewe, mina wewe. Nitakupa na mtima, nitakupa Kariakoo, Dar es Salaam nzima. Nitakupa cheo cha baba la baba, afu kwenye mwili taji chora chora jina lako. Umepewa macho unione mimi tu, umepewa sikio unisikie mimi tu, umepewa mgongo nibebe mimi tu. That's why everything I do for you. Ya habibi, natamani tuendege, tukiruka mabawa ya gusane. Ikibidi penzi tuliwekezege, tuke ukuta wabaya wasitone. Leha zizi pamoja tusimame dede, bega kwa bega situ ambatane. Tuweke ulinzi, penzi lisiwe legelege, aiwe. Aye baba. Baby, nimekumiss, nikutambie hadithi, mina wewe. Baby, nimekumiss, nikutambie hadithi.